Cha nemuri solinaku ewange ofuse tala enjakira mobulamu anti onjikiri so kwagala okutalimu kukakambira chimpose on the double go love you is all I want oh baby say love you nina kankwagaze kajanja sato basimanyi byakologa Bali gamba omuwala yesao Obasi kusanira Ebyo bigambo bugambo Sibi wama tugange Zompate sanyo tagala Ebyo mabiondi bikuma Kuwate owe amu Mubanga woli Kankwa gale sanyo tagala Piasu bizondi tukiriza Kuwate owe amu Talina limiti, dimo chikumi nyongeza Omukwano tekubola lonji kabani kumugonza Ebi sena miomu masibi afe tuwezimbe tubilongo se Zena kufumbi langevi dekolidi apaka ngoze you say Maligamba jaja ya gade mune sema omete Kubulimbela kankume dekano yange
Sanyo Tagala, Lime Sanyo Tagala.